This is an MUT Radio podcast.
Ukuthi-ke sazi ukuthi-ke ngabe ungubani uNdumiso Mzobe nokuthi nje sithole kahle-kahle ukuthi ijourney yakhe ihamba kanjani the challenges adlula kuwona nezinto nje othola ukuthi-ke ziyingqinamba ekudinga ukuthi-ke uma ngabe usazimisela ukuthi ungene kule industry ekumele ukuthi-ke uyiqaphele. Make sure ukuthi-ke uyababiza bonke abangani bakho and also them to call their friends ukuthi-ke sondelani-ke nikwazi ukuthi-ke nithole-ke umhlahlandlela here in MUT Radio. Ngiyathanda nje ukuthi ngimbingelele ngimamukele emsakazweni.
Nobuhle siyabingelela sibingelela bonke nabalaleli be MUT Radio.
Hallelujah. Amen. Ngiyacela nje ukuthi sibele singene nje kwi-interview. Ngiyazi ukuthi abalaleli already balindile ukuthi ke ngabe ungubani loNdumiso Mzobe. Beleke postiwe nje postiwe ukuthi uyeza nakanjani kusekhona ke. Ngiyathanda nje ukuthi ngithi can you briefly introduce yourself and your background?
Ngizocela nje ukuphinde ngilithathe leli thuba ngibonge kakhulu. Thank you for having me in the studio.
Amen.
In this beautiful studio and emsakazweni omkhulu kangaka iMUT Radio.
Thank you so much.
Ngibingelele nabo bonke abalele abasilalele emakhaya. Ungena nje ekuzaziseni ukuthi uNdumiso ubani. Mm-hmm. UNdumiso umfana nje osindisiweyo okholwayo umthandayo uJesu.
Yes.
Owazalelwa wakhulela endaweni yaseBhekulwandle.
Mm-hmm.
Esigodini ekuthiwa kaFelekisi eManzi imtoti khona la eThekwini.
Yes.
Ukhulele ake ngithi nje emndenini church setup.
Mm-hmm.
UNdumiso ukhule utheme ekhula wathanda umusic.
Yeah.
Kangangokuba ubaba wambe ethanda iBlack Mambazo.
Mm.
Wayengivusa njalo ekuseni ngo 5:30 anginyakazisa because ngicabanga ukuthi wayesenali ntshisekelo yokuthi mecula uyazi ukuthi khona indlela engizoyingena as uAlito.
Yeah.
Wayebiza ngoAlito ke ngekhathi zasekuqaleni.
Konje what kind of a gentry iMambazo imaskandi?
It's Qathamiya.
It's Qathamiya. Yes. Oh. So zavalwa ke Qathamiya sisaziswa. Yes.
Yeah, but it's a beautiful music. So
ngakhula
kanjalo ke ekhaya bekuthi njalo mengabe kuzodliwa ntambama sesihlangene bese kuqalwa nje iculo. Bekona lo mgomo ukuthi kuqalwe iculo bese siyahlabelela khona sizothandaza.
Mm.
So noma ke ngangingakaqondisisi kahle ukuthi nami nginobizo la kwa music. Njalo kwakuthi mekufaka qala iculo kubizwe mina kuthi uyakube yimina oqala iculo. Kwahamba kwaze kwafinyelela khona ebandleni laseZayoni ngoba ekhaya kunebandla laseZayoni.
Egcekeni.
Yes, egcekeni kodwa mina ngisindisile.
Oh, till today likhona.
Until today, yes.
Okay, all right.
Okusho ukuthi ubizo lwami lwehlukile.
Okay.
So ngakhula ke ngaya elo esikoleni ngifunde eMakhutha Comprehensive High School.
Yes.
Nakhona ngiyakhumbula nje ukuthi umculo wawenziwa kakhulu lapha. And to an extent of ukuthi kwakuthi njalo mekuzoba nama competitions kubizwe nomunye usisi oculayo obizwa ngoZama Njapa.
Yeah.
Naye sasishawa naye if kuthiwa siyanga emculweni kwirehearsal. Mm-hmm. Sasishawa naye iblukwe ku Monday balishaya lithunqe idust inkulu omunye uthisha kuthisha uMabaso kwakuyena esihluba ngenduku.
Mm-hmm.
Asihlubele ukuthi kunento ayibonayo kuthina kodwa thina
siyibona. Ngiyadebesela.
Yes, so up until ke ngize ngisindiswe and then I got to know Christ even much better than I thought ngangimazi ngisasezayona. Then that's where my journey is at the moment.
Thank you so much Ndumiso. So how will you describe the music that you typically create?
Well, my music is contemporary with a mixture of international.
Mm-hmm.
Ngiyacabanga nje ukuthi abalaleli mebengaya kobheka i-album kaNdumiso Mzobe.
Yeah.
Bazo realize ukuthi this album it's faith based.
Yeah.
Ibuyisithemba.
Exactly.
The lost hopes.
Exactly.
Ibuyisithemba kulabo abalahlekelwe yithemba. And it also reminds abalaleli kulona loyo osuke ezolalela le album yaNdumiso Mzobe uzoza ukuthi No man, lezi ingoma zilanjwa zi faith based, kunama declarations as well.
Mm.
So they get to declare,
yeah.
You know, because there is power in our tongues.
Yes. Ayakunyusa, in fact, aphinde futhi enze show ukuthi
ilevel
ayisali njalo.
That's right.
Thank you so much. So how can you advise an upcoming artist based on the lesson you learned from those challenges? I guess ikhona ama challenges that you came across.
That's right.
On your journey to industry.
Mhlebe,
can we start by mentioning those challenges and also the lesson from there?
Basically, the challenges engibe nawo mina as uNdumiso Mzobe ngoba ubizo lwami lwehlukile. Ngizokuveza nje ukuthi ngasengizizwa khona ukuthi ngi ready to go out there.
Yes.
But I lacked what is called destiny helpers, you know. Ayikhinto ebuhlungu njengokuthi ube nesipho uNkulunkulu uzizwe na ukuthi uNkulunkulu kuphile, but ube nelack yabantu abazokubeka obizweni lakho abazohamba nawe in the journey,
yeah.
and you know bakubamba isandla bathi these are the doors to knock.
Yes.
Yeah, but so for my side, the challenges engike ngahlangabezana nawo was only that ukuthi I did not have destiny helpers ngesikhathi engangwadinga ngaso.
Yes.
And then isifundo ke ngisifundile phakathi kwalapho ukuthi you need to honor and cherish ama relationships, because you may not know ukuthi labantu o maintain ama relationships nabo ukhona nomunye wabo ozokuvulela iminyango ezokubeka la uNkulunkulu akubizele khona.
Oh yes. Yeah.
Amen.
Oh, ngiyathemba ukuthi uyaphenduleka umlaleli we-MUT Interfaith lapha ekhaya. Make sure that you stay connected at 0681608832 and also on Facebook page as MUT Radio. We've got a channel ke specifically for MUT Interfaith on WhatsApp as MUT Interfaith. Uzoyibona nje ilogo laphaya, izandla ezimbili, then you'll be a part of a show every Sunday. Make sure that you follow that channel. So getting back to uNdumiso, what is your favorite song to perform nje ku music kwakho?
Yabonga.
Oh hey.
That question. My God. Praise the Lord.
Yes.
The favorite song
Essentially
when I'm njalo engithi mengicula ngizwe ukuthi no, yeah.
This is the song
God was glorified.
Yeah.
Ilethi siphiwa amandla. Simply because lithizwe likaNkulunkulu, we have got power in our tongues.
Yeah.
You know, to create and demolish at the same time. So that's so how much powerful our tongue is.
Yes.
So whenever I perform or minister in that song, you know, I express myself more because I know ukuthi this is the thing that I do daily. You know, I
your
always
life.
Yes, this is my life that I live. Every time when ngivuka ekseni, I declare and I said, I'm the head, I'm not the tail.
Yeah.
You know, I am blessed going in, I'm blessed going out.
Yes.
Ukuthi ngithole a lot of my testimonies from abalaleli about this song. So ukuthi no man, you know what, you revived our faith, and we thank God for delivering such a beautiful message through your heart, through your man, through your skill, through your talent, through your gift, because we are now able to even wake up and declare. So I always give God the glory with this song in particular.
We are still in it with uNdumiso Mzobe here in MUT Radio, shaping on the future. Kanti ke nje, I would love ukuthi ke ngimbuze ukuthi what is the message? Kahle kahle nje sizomcela ukuthi ke akhiphe lo message kuba kuma fans akhe athi, you know what, ngiyamthanda uNdumiso and nje ngivulele umsakazo. So iyiphi message ongakhuluma nalabo bantu?
Message engayiphuthumisa nje ngokusheshsha kuma fans wami nabantu bonke abalalela abalandela uNdumiso Mzobe. Umlayezo engawuphuthumisa ukuthi ngiyazi ukuthi we are going through a lot. Lokho angeke size sikubalekele ukuthi indlela izwe seliphenduke ngakhona laphenduka laba yilento eseliyo.
Yeah.
I just want to say I will quote a book, a scripture lapha encwadini ka Psalms. Lithi Bible, be still and know that I am God. So mm-hmm. I want to tell everyone who's going through some challenges, trials and tribulations, ukuthi our God is able. Just be still and know that He is God.
Mm-hmm.
It's not enough to only be still.
Yes.
But you also need to know that He is God.
Mm-hmm.
So, ngamanye amagama akwenele nje kuphela ukuthi uthi mufunda lesi scripture bese uthi yes ngiyaye ebandleni and I am still.
Mm-hmm.
You also need to know that He is God.
Yes.
So in whatever that you are facing, everything that you are going through, trials and tribulations, our God is able to do exceedingly abundantly above.
Glory.
So we just need to give God yonke imithwalo yethu. Those are my words engawanikeza umlaleli, because I know khona ohlele ekhaya othi angisebenzi sekuneminyaka. I know khona othi ngiyazama uku-apply emangosuthu angithathwa. This, that. Just be still and know that He is God.
Hallelujah. Be Amen. Still and know that He is God. Thank you so much, Ndum. Ngizocela nje ukuthi nje ujabuliseke ama fans akho ke with the notes, with the notes sebatshele nje amazwi abamisayo naqinisekisa ukuthi God is alive. So nje ngicela nje ukuthi kunele ithuba and then ubanyakazise wherever they are.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Bazalwane ngisaya enkonzweni, so angeke ngimemeze kakhulu leli people ngisayolisebenzisa.
Okay.
But I wrote a song in my album ethi sikhuluma lokho esifuna ukungibona. Says vele sithi ntabaqule kuphonte kolwandle siphi wamandla wokuba sikhulume izinto zenzeke. Yebo sikhuluma lokho esifuna ukukubona. Says vele sithi ntabaqule kuphonse kolwandle siphi wamandla wokuba sikhulume izinto zenzeke.
Hallelujah. Yazi kune music obona ukuthi la noma ngabe kuthiwa ngiyathanda ukucula ngenqasho. Ngengithathwe. Engahambi nje ukuthi uthande uNkulunkulu kuphela kodwa kuhamba noNkulunkulu into akufumbathiseyo.
Amen. Thank you.
So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. There was very beautiful. There was so melodic. Thank you so much Ndumiso. Ngicela nje ukuthi keep imininingwane yakho kuba ngathanda ukuthi batholeke icece abafisa nje umnyuzi kwakho bangenza kanjani?
Abafisa ukuthola this album, it is available to all digital platforms.
Mm-hmm.
You go to Deezer, Spotify, iTunes Music, naku YouTube Music also it is available.
Mm-hmm.
And also to YouTube wami it is available. So if you really want to purchase this album, iyatholakala to all DSPs, digital platforms. And of course, if you do want to follow Ndumiso Mzobe, he is available on Facebook. Utaipa nje Ndumiso Mzobe. You will see all the details. Please like, share all the posts I do post. And also, I am available to Instagram, Ndumiso_Mzobe_officials. And I am on TikTok as we speak. So you would just type Ndumiso Mzobe 795.
Thank you so much. So uyabhukwa kuyenze ukuthi ubhukhe manje.
Yes, ngizocela ukwashiya ama number ay manager yami. It's 0622 56 86 86 36 36 0622 0622 56 56 86 86 36. Iya WhatsApp iya foneleka.
This is an MUT Radio podcast.